Jerry Jerry Knowless, urabizi ndagukunda cyane.
Kigali Kampala tunawapenda.